duqa magaalada Toronto John Tory ayaa isniintii shalay u sheegay warbaahinta gudaha inuu ka walaacsan yahay rabshadaha todobaadkan ka dhacay magaalada, isagoo xusay in sababta uu doonayo in la kordhiyo bajetka booliisku ay tahay sidii wax looga qaban lahaa arrimahan. Jimcihii haweeneyda ah ayaa lagu dhextuuray wadada, taasoo u dhimatay dhaawac soo gaaray. Sabtidii iyo axaddii, laba darawal oo kuwa basaska dadweynaha wada ah ayaa la weeraray, qof ayaa loo xiray mid ka mid ah dhacdadaasi. Todobaadkii u dambeeyey bishii December ee sanadkii tegey iyo bilowgii bishan January, dhacdooyin kale oo dad lagu weeraray ayaa ka dhacay magaalada, taasoo duqa magaalada uu ka hadlay. John Tory, duqa magaalada Toronto, wuxuu tilmaamay in muhiimadoodu ay tahay badqabka dadweynaha. Wuxuu yiri, maanta waxaan ku dhawaaqayaa in bajetka magaalada ee 2023 uu muhiimad siinayo maalgelin cusub oo lagu hubinayo badqabka dadweynaha. Mid ka mid a mas-uuliyadeenna waxay tahay, ayuu yiri, badqabka bulshadeenna iyo dadka reer Toronto. Dad badan oo Soomaalida Toronto ay ka mid yihiin ayaa walaac ka muujiyay rabshadaha ku soo badanaya magaalada. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo xilli sii horeysay iga warramayay weeraro lala beegsaday dad isticmaalayay gaadiidka dadweynaha.
Waxaa jiray dad dhowr ah oo qaarne lagu dilay, qaarne lagu dhaawacay, sabab la-aanna loo weeraray, midiyo lagu weeraray iyagoo raacaya basaska dadweynaha iyo sabweygaba. Marka walaacaas aada u sareeyey oo dadku qaar markii shaqada kasoo baxaan ay daalan yihiin, way iska hurdi jireen oo basaska ama sabweyga, tareenada sabweyga ahbay dhulka hoos mara, bay isaga hurdi jireen intay u socdaan xaafadooda. Laakiin maalmahan dambe waxaa weeyaba dadkii walbahaar iyo kurbaa lasoo diristo goormaa lagu soo warari doonaa isleeyihiin.
Duqa magaalada Toronto wuxuu tilmaamay inuu ka warhayo walaaca haysta dadweynaha.
I know that people are extremely anxious about recent acts of violence that we've seen in our city and across the GTA.
Waxaan ogahay, ayuu yiri, in dadka ay si xad dhaaf ah uga walwalsan yihiin rabshadaha dhowaan aan ku aragnay magaaladeenna iyo kuwa ku xeeran oo ay ku jiraan gaadiidka dadweynaha. Maalmaha soo socda ayaa wax badan ka sheegi doonaa, ayuu yiri, arrimaha la xiriira gaadiidka dadweynaha. Wuxuu intaasi ku daray in nambar badan oo ka mid ah rabshadaha ka dhacaya magaaladu inay yihiin kuwa dab ah oo walaac u keenay dadka degan magaalada. Wuxuu yiri, sidaa darteed waa inaan samaynaa wax walba oo aan awoodno si aan uga hortagno dembiyada oo ay dadka u dareemaan inay yihiin kuwa haysta amni.
So we must do everything we can to address crime and to keep people safe and have them feel safe in our city.
Magaalada Toronto waxay $3 million oo dollar oo dheeri ah ku kordhinaysaa bajetka gaadiidka dadweynaha si loo sugo amniga dadka raaciya iyo kuwa ka shaqeeya. Waxaa sidaasi sheegay duqa magaalada Toronto. Tan ayaa bajetka hay-adda gaadiidka dadweynaha Toronto oo loo soo gaabiyo TTC ka dhigaysa $980.7 million oo dollarka Canadianka ah. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.